Ate kukulira omusango gw'okutemula abaana b'essomero lya Gaba Early Childhood Development Center kutaataaganyiziddwa enkuba efudde eggulo lya leero era kkooti n'etuuka okwabuka embuyaga bw'esuddewemu omulamuzi mw'atuula. Christopher Kelonyum yagambibwa okutemula abaana bano ku ntandikwa y'omwezi guno. Obujulizi obuleeteddwa omusirikale wa poliisi Harerimana Barnabas okuva mu kitongole ekikola kunoonyereza okw'ekikugu ekya forensics kulaze tibaleese bizibiti ebyakolebwako 27 kw'ebyama40 ebyasangibwa mu kifo awazzibwa omusango. Bino kuliko ebyasangibwa mu kifo kyennyini awazzibwa omusango ku baana abaatemulwa abaatuusibwako ebisago n'ebyasangibwa n'Okelonyum. Obujulizi buno mulimu sampolo z'omusaayi, amaluse, engoye awamu n'ebirala. Omulamuzi aguli Mitambali Siko Muhanja abuuzizza lwaki ebizibiti 13 tebaggibwako sampolo. Wabula Harerimana n'ategeeza nti abasooka okunoonyereza baali bamalirizza okubiggyawo ate ng'ebimu byali tebyetaaga kunoonyerezebwako.